since akushena ukhalo hlobo yazi iba neward bakhala wena ungumhlobo yazi leni yambo hlobo wena ungumhlobo woqobo since abengicela ngiselele ngina akushena ukhalo hlobo
Eish, MVS diskena mosha Naphakamisa isandla kulomntana ngicimba uyahosha But ke, bengazazi banda mosha Ngophakamisa isandla kulomntana ndibe ndimfosha
Mina ndancanda isandla ungabo siphakamisa Lomntana chuza mbethu zamosha umonzakalisa
Bethu, yazi ndiqhutywa ngumsindo Akusuba abantu imkhandi ndimthanda kunayo yonke into But bethu Apha kuya ngibona utshintsho andiyazi nobuya nthando kanye akanthandi yenyinto
yeah. Ungazoyibona ungazoyazi buya kuthanda lo mntana uyathanda but umphilisa ngomkhanda
kanamele bendela umbolele ndayazi mnani bonini kwaye ndazazi ndikumoshile Dayazi mnani bonile kwaye ndazazi ndikumoshile